Studio Tamani, Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jamwale modo hedi gone beta altinere didi lewru septembre hitane 2024 yamde jena yottege uru e jafere la de gel anali lamo bafula be Ousmane Niall buddo kabaruji do nujire do boggi jande to de ande ji kewdi do bomako do e kati ana jogi ti allaji uden diam e kuram illa ala illa aswere yabbinande iwonde ji mawdi kebaadi jamma chapantati faawer chapantati go lewru utundu bonni kake gollirde de gollirde didi somajep e dmsa kawrital ida balla pawingal do kabaru bulanga be noddiri salon de carité wadi aljumar yabende do bamako do yodum hakkilo gollede be noddiri orver mali concours ina fuddi kenyan go o lewru septembre ndudo bamako do imogol arandewol be gadi ana fawi do ko be noddirta culture general e wi imotobe hewbe ko be ndokka dun ana yafuno yodi woni sembe kabaru jidi beta ko bismillah moro herastiu tamani nokkuje kewde hele ngallure bamako nde e saraji mudun ana jogi tidallaji hebude ndiyam e kuran illa asewere yabbinande kambuji mawdi kebadi na kambu mawdo kebado jamma chapantati fa wiata chapantati e go o lewru uttundu lewru utta yabbinandu bonni ka kede gollerde didi somajep e edmsa e de jogi tidal rafitawrede bawde hokkude himbe ndiyam e kuram le nokkuje kewde kapitangal e kati aniko Isa Umar Tugula hebini do facita cita sidi bien
le winnande wotere wadana chapantate go lewru uttu golidra ko nodde te semaje ko litti ciagan tobo kam ko wadi aswer yade alanle genni bam ko dum wadi bonolaaji le ciungaaji worubine nokku nodderteedo jafarana ko bangi nokku to nodderte monimande l'indépendance le wi horebe semaje bi bonolaaji natien sabe handen deede ko heewli genni bam ko kan yottade kati wawata hebde jam worubine de balde ciagane be maati bonla sattugal mudun be immini yimbe yogabe yam intina di boggi ciagal mudun golidraade edem sa jandandu wadi ton bonolaaji yogaaji kenye kikide le direction ne gollidraade kammu tokdo bonni kaakme gollirde ko heewi le gollidraaji mabbe ne ko teji mudde sattan sanne do jamaare ko naari bangal sodugo kirde ngaaji ka e fa yubde facture mu en gaddu e tawede fu horebe edem holliti widdabirji fiyama yalla o tidala a hebne de jogala ni watti sedan micit ne fa hannen widde gollidraaji didi soma jep kan e edem festa golliji mabbe wana gotum faana ko be tewtatan yalla bibbe leedi malni fu heba sultere le golliji mabbe
tajugol la sodugol kredi e yobgol facture ngaaji edem sa sabe natugol ndiyam le gollide mabbe manama jogala société énergie malli hokki o kabaru le communiqué gorto mo wadi go o lewru septembre ndu be kolliti wiide yobongoji di pudditi seeda seeda do bebe andade go o lewru septembre ndu be ndarte e yafa mu yakiya e mabbe tiagal o golle ngado torraji somaje podulla kuteji ko don watta do jamare nde e wi horbe mabbe golla tajugol robinaji hewteke dandeji kewdi do bomako do e badale mudun Abdullah Karim Kone kejado halande lidde waltini hakillaaji wiide be gondi e wadde ko be gondi e wadde bawde mabbe fu fa o tidalla hebena jogala kede ko wi Isa Umar Tugula do faccita ko sita sidibe
avec les jours de ruissellement
me won ciungaay ko jabbirto bangi ciofongo le pongaaji di hono misali pondo bangi monumane l'indépendance bangi nokku noddirte e ko bank ciagane tomo satti nekki antun ko tawale geede den ki lekki sami nekki sami ne dum boni boggi fu jabbirto le pon dum wadde tidalla mawdo hande do yimbe ben le genni bamako hono be hebirta jiyan nga watti joni dabir fu amaka tohon gam yamrimbe yogabe ya ceewi so way mu intinino mene tewta jamar fa hannen tinno watta haqile nokkuji futube maati jiyanna ana yalta ne ciungaaji di be famintina amen yalla me fiat dabireji parti bonala mudu satta sanne yalla me heba me jokkina gulleji amene wodi
la continuité du service
sakirabe di kabaruji andon baye budde do bembe andede do hel amen facebook kanya compte x kawrital didabal pawingal do kabaru bulanga be noddiri salon de culture wadi salon de carité accion hakke wadi aljumar yabbina neddo bamako do go hakil ONG wasa carité e fanda mudun yo hollitinde golleji di balere be golloje golle bulanga gadi e fuburi kasen yubbinde golleji itugol waylitingol e yaltinde fa yottade sotude bulanga ani jamtore Mariam Koulibaly do facitango sida sidibe
ko yata rewbe minoji tati fatade milongaji nay won ko watta golle kareje e bulanga le leedi mallin le wi kanko jakti Mariam Koni Amiru ONG wasa carité e de groupement de femmes pe holliti pene yidi golleji kareje e bulangan yirimna le leedi mallin fatar ciagan leede
ici
bamde do fa nukkuje hewde on je wasakarati an heddi e rimde fa hanne golleji mudin gom bulanga sab duje huuna ko mateli sagoroji modi fula adna bulanga ana mudin ra kulleji ma nyamteedi fatar kasin ne banje wujeteedi leddeji ma nyamteedi o dabiri fiado faba mato ministere homnine entreprise ngaji leddin lewi kango tijani jakti chef de cabinet ne ministere o holliti wi be robe wadobe golleji kareje e bulanga bede handi e balleku yalla golleji yirewina
ministere
homni kabar entreprise ngaji waran fiya dabireji faba be yibbe le golleji muen mudin gon bulangaji le entreprise ngaji muen be robe ka e surubabe fu waran hokke balleku le entreprise ngaji muen yalla golleji mudin gon bulanga ana huncina hore ko nato sabedu hokkude arsugu no be hebirta hunne
augmenter les chances de réussite
le adna fa mangal mudun leedi mali pour le kareje gaddo tabere fu gollal kareje e bulangam andi tedalaji fa hannen fandan o tedala hibnede jogala le kareje a han tutede fatar kasin mudin ga izin ngaji ko welta bulanga nanal mudun
imo goji natu golla ina fuddi kenyan go o lewru septembre ndu do bamako do di puddiri ko wiyete kiltera general fa be chubo fa sube wobe bamede e wi imotobe be don ko wada arande yafini be fay etawede be koliti be kebi tidallaji hedde haybobe yogabe kede ko be mbi Aboubakrine Ag Mohammedine yatara do facitango sita sidibe
on peut dire que ça a été abordable
mais wa halle wi lamdidin ana samti sedan ngama anna no be warta be iwira dum me wadi ko me wawi me jodniri dum passe de hen son halama gonga dum wana godan wadde gon imagol ina mi wala fu wana halde de mudun tegal mun kasin haybobe golleji di kay horebe me wana be handibe san sab yoga mebbe anna jatu kalta amen be miila hon me dabaaji ni lamdi wadaadin tiida fesedan tiida la fuma matay hakkune menen kay e heegobe amen be nyaatugo sal ngadu tiida fesedan kulleedi fu wadano yaafir hande beete sabi do kabaruji watti jun tan me lamdaadu mudum neddo fu hettintodo kabaru ko yette watti jun an wa jaban il lamdi wadaadi mingi mi wa haade lamdi tiida fesedan sabi yoga e majji anan janta do do hitane no mali bami dima ko mudum do en
independence maintenant au correcteur d'apprécier
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
video got ana wondi e yilade do bembe andade lelibbe ciagitide di le makobe kolliti nokkumo be mbi natirde ngendi kulikoro mo inado e hikka hono don wari seta sidibe
lede doyde ay amublaji kewdi ando lawal mangal ko noddirta autoroute halaj kalta len o video yo bamaran kore mino hollitita natnorgol e region leedi mali idi bo do woni region kulikoro nga watta cile mudun o video pen balay kirino ciagal lunga goj amen me tawi o video wana gonga sabi hejabe amen ko heewi gollobde sijo tamani anandu datul hakkune bamgo kulikoro be holliti li o kawar hollita do le o video hollitita natorde genni kulikoro ciagal mudundu yimbe heewbe joodi be le gennodirteni megi tan le genni kulikoro hollitidi o kabar yo peneno ciagal mudun lugan goj amen wadade jaabeji holliti witum wala gonga essentiel yetel o video yo leedi kuwetti woni atol yahangol irak no yitama le helle bem ande gorde ko noddirte site web polonais gonga non fessal lam mal on fi dabiri honene mudnirta lawol ko noddirte route nationale numero 27 sap jeegon lewru jo jabbinu to horjo leedi nen gabbe tawede fu o video mata de bem ande de hollitita wi golleji ngol datol fudda matta fon
kasaraji lawol be noddir RNC hakkunde nogay e joyade nogay e jenay lew utto jabbeno du no holitinde wida kasara non RN hakkunde nogay e joyade nogay e jenay lew utto du bamagol ekin tingol keso egle mali fa yottade hokugol hakke yolo ngoji ngadde le leydi meden di dun en woni sembe kabaruji ngadde le yontere jabbene de sita sidibe
e fotton kabar men yontere ko nari bangal jojin gol tatbo o projet fa toro jamar bangal nyamireji di dabri fial to projet noddirtedo Helen Keller International fana o projet yo habde welo lewa hamilbe gidde arandrene fudde hamilako o projet waran faabo rewbe hamilbe ko yata o nyaa cafan tata e jitton tiagal mudun kasin kabar men yontan ana janta do bonelaji janku wada noga jeddiler ottunu lewi walle humunine faddade di bonelaji jam lewi mebbe le di bonelaji jam yimbe cafan tata tadon wonko yonkumi heddi e di bonelaji jam yimbe temdere sappo wonko barmini faddade kasin galleji o nyaa sappo e go e timer joy hunku bonalaji e jan hewti le winande mabbe wotere be holliti wile leedi fe mangal mudum bonalaji jam mata manuku je temdere e noga e ne ciudi ko yaata cefane jeddi hunku sami en timnan kabar me yontere ko nari bangal subade kanko ekinto jagabul en leedi mali noddirteedo tom saint fief kanko ko suba to hore be walle federation football le yimbe jeegon watbe talki mudum kanko belge wonko suba le mudum to yimbe halfambe golleji subade o ekinto jagabul be leedi mali ga yimbe hewbe andu kabaruji pirre balon holliti wi on neddo ekintini jagabul en kewde le leede balebe ga jabeji lubbi hebaaka
sakiraabe do kadde kabaruji di ka andon di fodo mbaa hebde do whatsapp wasi nono di numero 75 99 76 19 14 kabaruji di jotamane fodo mbaa hebde do site mudona do gaayo tade e page facebook kany e whatsapp andon di kabaruji fu odon mbaa hebde di no gal journal e magazine garo jukkininde odon mbaa sini on noddi numero service kunofoni 37 321 e mere mere non ka sakiraabe andon wida kana tawre don fande fu no re tanka credit le telephone modon kedde da do e seda yutre kalen hala ha walunde waran jukkinindi araji le adnaru allandu holitama wede le temedere fu chapande jena yo yolongoji dum woni ko holti wida andi be kabaru hawalo e le mali angaraji ngadi angaraji ngada hono mudon nan wada hitande fu le leedi meden di illa ndungu o nati holitama wede gelle nogay e jeddi woni de yolongoji kewti dun latake sababu torde himbe hewbe bonude kake sanne e hono di hono dum sabimbini di angaraji no hedum sabimbini di yolongoji hono hani wada defa dun na sakke don ko min kalta haramu dun le yewtere kalen hala hawalu beta ko ko fatiya tara watni en yolongoji ana jokkine beede kedu illa ndungu o nati region ngaji kewdi wondi ilam nati de gelle tagidi de yolade ana gosi le region tumbutu ko wadi alkamisar yabbenende ndiya meje toboji ngadi bonandaji mawdi e wi ibrahim mayga horeji goto kuminido wadi limtugul o angara ngado le ndi gendi
kammo tobi fatti ko yata millimetre ngaji chafande jeddi e nay cegal ne kammo hiltine le ciudi chafande jeddi e go me tay ko ya ciudi nogay sami ciudi chafanta de keddidi di fu jana tile mudum bonalaji certifa wala sedan sabi jamaare hebe wadde imadra yaltna kaake mu en yaawirno
bla le region segu gennidi anaway handen hono wendu ciudi kewdi chaami tan holliti himbe ton e torramon hewti
so kele
mi suudan sami do kulli dan fu mi wana feti wala mi kasin mi wala nyamdudu
wolo mino wa benu belajeleng
andi be kabar ha walu kolti wida de yolongoji anangondi e wadde sabe wayri tagol wattu kaadu e dun fawi do rafi leedi yankaku yopugo lamodo himbe wadde ko jidi kede ko abdurman sanago wi o goto e horebe gollidi ittidi sahel environnement
le schéma d'urbanisation de nos
gars honena jamaare mahirta juudli gelli bamako non wawa famede fe nuku jogay anle genni bamako wala funo yaltorta wana hana so kam tobi yo battalam on jaatino sab kambe ko derake daror kam mabbe holita honene tuure han mahirede le gelle mawde de tagal mudundu hono fosi nga irtaade yalla jan anaba jappoton ni fu hebbinama nyamata teppo hannen
utilise quand même comme poubelle
donken ande wobe ko liti kuteji ko di yolo ngoji ngatta de wi mabbe an baay bonnude leedi gawsu berte donke ande on dokkodo hakilaaji bangal hawalu
généralement
sab welton watti hannen jan to bandana ana sakki fa wala sedan dum mo sabbi bini bonalaji jandan sab leedi samme mun famdi so to ati sanne alwa bulnde nyamireji fanato sabedu bonal leedi nuko jogaje
la biologie et à la santé du sol
e wi on din do kabar ha walu di yolongoji an gada torraji guddi on buytugol kebal demal ko way wadde rafo
la production alimentaire
demako watte ko heemudum boni hono mutiri bambari nyebbe di nanal mudu yida jeng jappitidan le tobo mawdi wadde hikkadi me mati gessaje kewdi boni timmi le cercle black et yangasu
nous avons aussi dans le cercle de zarnaso
on hani wadde fa yolongoji di chakke andino kabar hawalu muhammad yakuba holiti dabreji kandi bamede
l'édification des infrastructures
dabi an wonder fiede yalla lawol jan itte waaba da solan jamar famitnde mudum tohon sabsu netto famitnama ndu hune ana waay badda sareji halade otti do lawa hunciede dum wala homa fu fama dun so homa fu holliti daroga mudun ana hasi ni hebinirten jogala
le bon réflexe
himbe bankas mutti e yoro so wembabe ana darta e lam o darano walude dum ben
au niveau des bankas ici tout a été
to menanga bankas hune fu hedda kin kasin jan anabi fu mere teutro lamo tinno wadna amen balleku kammu hikkaji on fu warde semme nuko amen do alarba jabbine kammu tobi fa satti gidi bete fa kikide me sugli fa wala sedan no sammini leddeji gabbe immide mere teutro lamo tinno fa bo amen sanne
suma tieni
f farti ɗum fu wadde ko wembini hollitama ley communiqué goto kollitaɗo ñande talatare capantati lewru juillet ƴaɓɓeno ndu agence nationale de la météorologie mali météo holliti farratiji mawɗi banggal yologoji iwde capantati lewru juillet yettade jeegom lewru ottundu ley leydi men ndi.